swear to God, I love you, Mama. Uganda, I love you, my motherland. I'm a young Jamaican in this sweet land. Boya gala kumele, akalo wome wa kumwenge bigele. Songo buzanyo neka kebe, toma funtu la makina nzenti abule.
Chiri Uganda, chinyuma. Echiri Uganda, chinyuma. Chiri Uganda, chinyuma. Echiri Uganda, chinyuma.
Chiri Uga, Uga. Chiri Uga, Uga.
Chinyuma.
Chiri Uga, Uga. Chiri Uga, Uga.
Ntisa, o Uganda, you are better. Mekuwa kulia food ya sweeter. Kukuve Kampala mpaka Masaka. Mbalala, eto kelimpomela. Demia mama wondege. Wabala wakula girl represent. I love you mama. And I'm gonna fold you mama.
Nini Uganda yangu nijipenda. Sifayo ya densu lange kukadea. Eno Uganda yange, nevyeli vyange. Inajikwata kwenze mkuwa kasare.
Uganda enyuma nino kusanyuka. Nino kuwinu chemisto, nino kujisika. Chinyuma, kuwanga tuliva kozi, atenga tuliva gezi.
Jomix from
Bigoi. When kulidera walinzi kawano. Nebienja galera vinsanga wano. Kuwanga ye mama, ye tata, ye mwana. Makura gange bibara buri mwaka. Najipenda zuri sana. Nchamuna buriro na difa.
Baba kuma pesa.
Chinyuma, echiri ya Uganda chinyuma.
Chiri Uganda
chinyuma. Chiri Uganda chinyuma.
Chiri Uga, Uga. Chiri Uga, Uga.
Chinyuma.
Chiri Uga, Uga. Chiri Uga, Uga.
Eddie Khan. Ragata one time, a two time again. Welcome to Uganda, one Africa. Uganda, one love, a freedom and peace. No discrimination, no, 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 no. Nya extend my love to you. Listen. Nya extend my love
excess to you. Kuba, minya, nsabula siyunka. Unde kuzange, kulinde mu Uganda. Agenye mkubamba, kukwata ni kusamba. Ino bie kugamba, mkwano sikulimba.
Ino yeyu, jenja gala jenzila. Sente twafu na twa hiriba twa kulila kuchirima. Kusanyo kakulia kunyo, engelo wetu soma.
Oh na 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 na.
Tindi kuba sakuruga mu Uganda. Ahakuba ni yo witu. Uganda ni shemeza. It's the part of Africa.
Oh. Uchitanga Uganda, chitaliko X-Page. Uchibela chakunga, tachina zenda mufiruji. Tulipati, bulitege na jeli kufurashi.
Uchisanga mu Uganda, jechisibuka. Abali beba kakatino basisimuka. Bali bali makatino kwe kukungula. Bike selebu majiki chisibuka.